My name is
Banona Chongo.
Yeah, I already know what my name is. Mbeschana, Queen Mantena.
Shade DJ Mzenga.
Get him.
Nina patu wa serapa kuflowa na sivila pa baby woka. Wafuno nipaya akati ya telele yoshoka. Banona Chongo ngabalimu imarula ukapulumuka usaenda na meno yoshoka.
Nati kukuskama bafula paba sakala kwa rifia my brothers. Bafula paba sakala njimfu munga batichala. R.I.P. nenivomo gona njala batifenshi vuka wale.
Palipe class like a school gate man. Nina malayo school jazz ya AC Milan. Sivanga tena ine aba maloko player. This more boy ni zina tiri ya chan.
Natiligi ya kusana ngata wate ya poseka. Biti wapusama mbala na bafana bakuseka. Nde ya viral banenga batu sembe na madega. Mwatilati chali paina teti njimbe na mzeng.
Yeah, nchenge mushe before napanga commotion. Kawele na ine ni shuzi kulila che tombstone. Jine mfumu kumayadi na mukombo. Dressed in all white,
yeah.
Nione kafulu koto.
Natika meha meya nota mafayabo. Valibanga 12 I see mbomfi ya maparabo. Super Saiyan Valley, what you think? A spirit's fire for ni fruity kana mango pa beef. Got to see that coke.
Mano ni pasambia pepa na zula mastering. Maloko wa watts perform a windy safari. Baripe stati avaku no mashuga mami. Umvela chati shani kwa ya titi sani.
Hehe, gabambo na nafika recite. Bala babaika we light up. Peta fika hapa wa Jamaica. Hi, but not filianga wa malaika. Going live, not ija, ya mawa light
up. Ife ni rap, iti tiesa noti degree. Seven za pakati pa usiku ngaka zizi.
Up in the middle of the night na mulala chitamanga veulo dati vichita nayo mpaka na kumanda.
Sini marapa mochizungu ni slang ya kumaketo. Spitting fire versus fulu ni bashima pepo. Kora parapa stike ni ninga beche poliva. Dispoa na siri zila karia aisha.
Nati smooth with the flow ngata parisha. Stige ni ne mushtike poteti ne nkushtishe so. Ipala mike maiki fetush pilepo. I speak to slay echo teti mupush kile bro.
My likes ya paneti ya saziku na maposa. Your drugs ain't going anywhere ni oponcha.
Legacy ni kumbo siya koni yao coach. Mapato semu na mapenalty ni walk over. Kalebane in the bill, Banona Chongo.
Kamfana na sparking abaturi laliza chombo.
The way I raise dust, semu na ba mukongo.
Come together pati ya sikoro na matondo. Sichu ni yoka bafulu watameja mwenye.
Ivi boss tukumula manje wa challenge vene. Nileta game ili rare ni kabwela na mama ya melanin. Ngamilo mozaba mela.
Sisa kusebanya ndiwe cheka pususu. Shushushu susu mfumo kutiesa mausu. Ya ufufu fuzu. Jiwe suzu ni nachofa kumfuni za kugera kochuzu.
I'm original, oli japa olo OG. I'm so connected, optiki olo 4G. Ligo mumino shao yo, watani na coding. Kataba pangile koplani watane ya coding.
Banona Chongo.
My name is Mac.
Fana Kandalama.
Smake
it. DJ Mzengaman.
Omojombuli.
MM Beats Generation Music.